Sanjay C. New style.
Tuwelewa obuyinza buli mu mikono gye